mu kotwanyi setani amfutya semu byonna abalabe bange bobaseka byenkola twebiganye samusoni eli afuse ensepo meyo wamwanukula manyi gadda musitula mukama ensembenye iwaliwo katonda Kotwanyi setani amfutya nsemu byonna abalabe bange bobaseka byenkola twebiganye samusoni eli afuse ensepo meyo wamwanukula manyi gadda musitula mukama ensembenye iwaliwo katonda
mukama nsaba omukisa mu mirimu gye mikono gyange
Salinyalo balabe kwe mukama bade jole chochenyimbira setani azingi sabye ngola nakuwereza mbebubi si sababu kaka obusukiride na yesagala tembele chivume ni mwana wo mukama Sabo mukisa abalave bange obaswaze manyi bono gumba sisigala chechu